Lakini leo mimi natoa onyo. Leo asubuhi nimefunga hospitali 31 ya kibinafsi, ambayo wanafikiri kama zamani vile walipora pesa ya NHIF watapora pesa ya SHA. Wanafanya double claims. They have turned outpatient into inpatient. Kat nimefunga hospitali hapa Kisumu, mutasikia karibu 7 leo asubuhi. Nimefunga Bungoma, nimefunga Busia, nimefunga Nairobi, nimefunga Kilifi, nimefunga Mandera, nimefunga Wajia, nimefunga Kajiado, hospitali 33. Na niambia madaktari, kama ukitumiwa, if you are a medical worker, health worker, and you allow your pre-authorization code, itumiwe kuibia pesa SHA. Kama wewe ni Mkenya na utumiwe na health facility ili wapore pesa ya SHA, kesho Monday I am sending a number of files of health facilities to the DCI.